All right, let's go back to more music. Let's hear something from, I don't know what year this came out. It's really hard to find a copy of this. The name of the CD is Quatre Saisons Boules de Neige. I think that's how you say it in French. And the song we're going to hear is the long version of Molangi Yamalasi from Rococo Bulambemba and Wenge Musica Ile Pari. So stay tuned for that. Here we come right now.
Écoutez, Wenge Musica El Paris, boule de neige, quatre saisons, Papi Vuza, Wanantoko, Jise Katanga, Likra Katangé. Akoyela Mabasamo, Nayo, Akoyela Mamaluba, Yabiente, Mama E. Kombala, Blaise Louawa, Bakoyela Mabasango, Nayo, Bakoyela Maloba, Yabiete, Mama, Bakoluka Toboyana, Tete Mbe Nama, Mobali Nama, Yamote Mayoyo. Italia Paris, Marius Lufuma na Genève.
Mote mananga inyoso na pese paina yo.
Mote mananga inyoso na pese paina yo.
Na boyo tindelanga maloba ya malongate.
Na boyo tindelanga maloba ya malongate.
Yo linga malanzele nyoso ya defiance.
Yo linga malanzele.
Yangona kobanga
na kobanga mingi si manga na lobobo na kokwe
na kokwe ya papa
na na loke toto bima na yo
cheche membe
olingo ya mura ya malasi si manga bebe nalu si manga na lobobo na kokwe
na kokwe ya papa
na na loke toto bima na yo
cheche membe
Mobali
amoe,
mobali asango,
cheche membe,
mobali asango,
okiso membe,
mobali asango,
ziko shabani,
mobali asango,
ari jana ari papa,
mobali asango,
silia wendo roche paembe,
mobali asango,
roche sunga na gidila mokundi,
mobali asango,
rombo duga na kishana mukundi. Namalaga kino yo felicene Oka, oka, oka Namalaga estoma evenanga Oka, oka, oka Namalaga kino yo pepengandu Oka, oka, oka Marcelina Ntumba
Nga bebe
Bernadette Madomu Kana
Nga andwe
Petit Zephi José Komolo Natipka
Nga bebe
Nastute, Esprit de Lyon Jessica Beana Merla Blonde
Nga andwe
Nakobi manana nilelo Atenge tenge
Na musique ya wenge musica e
Abimi santu
Nakobi manana
Nete
to gagner 3-0
Rwanda mere even a bisele
Brigitte na King Sing
na roye pa ya Shaki Mongondo
Mary Von
ba mona kio na gimoke
Madonna restaurant Brochamp
Yona Christiana na mami wanza e
Jackie Boulay na Genève
Mama Zulema
Amen.
œuvre dans laquelle chacun joue son rôle pour disparaître. Mais le cœur, le mien, ne veut pas que Zia soit un anisé passager.
Soso appelle que sous la note de l'emba.
Côté, côté, oye tout qui s'en m'en bat pour. Côté, côté, ça va sous mon banda ou pas banda.
Je panisse, régisse, mon Dieu. seul n'est pas à vendre. Ce cœur non plus n'est pas à vendre. Alida Jamala.
Alinga sakanae, motema nangeza plan de toi. Alita chamala ozarwae, alita chamala mama
La noblesse est en toi, alita chamala.
Bolingo yanga na alita lokome wakanga ina fulu. Fananga yeza beneno Musika na yote alita Yeza pembeni na yo alita bebe
Se cuyena
mama mama ni makane kakanga
mama ndele
ngai mama malinga kana ikaka ngai
Man, I'm danced out from that one. That was probably one of my favorite contemporary artists, like Karma Pa, from his 2017 CD Caligula. That's from Volume 1. We heard the song called Camembert. Before that, Extra Musica from, I think, their second CD, which came out in 1996, called Confirmation. We heard the song called Zia. And before that, Rococo Bulambemba and Wengi Musica, Ile Pari. We heard the song called Molengi ya Malasi, the long version of that. All right, I want to play some more music for you, but first I want to shout out to my friend Minu and his beautiful wife, Ebby, who are listening down in the Hampton, Norfolk area. Minu turned me on to this new CD from Fabregas, Les Métis Noirs, called Cible, Mise à Jour. We're going to hear a song off of this one called Queen. This one goes out to you, my friend Minu, and give your wife a kiss for me. Here we go.
Mets le CD et puis tu mets plus de volume, comme ça on entend la musique, que la fête commence.
Bafinga batonga balembe, la mana se kotiliwa. Tant pis pour les jeunes, nasi na lova yo mokte pana mokanga. Ta sentiment d'amour.
Sukate, Nabanda Kolandelo moi kala malgré biloba lobaya batomenga na lemba jamais. Baki saya motema, closia maman, osali li bonzanzamba, bonzelanga na batelo malamo. Tout ce qui est rare cher, tu es la plus belle femme pour mon monde. Nyonso kolobana kosa la bona bolimona baki saye. Nami tuna kanzame, sogi yo posa kakeke la monaye, baki sa nanga Claudia. Ma fille n'a pas ba les meilleurs manos et coliwa. Tant pis pour les jaloux. Aussitôt l'inanimo, t'es manamo kangi. Ma sentiment d'amour n'a pas eu de mal. N'a pas de mal. N'a pas de mal. N'a pas de
mal.
N'a pas de mal. N'a pas de mal. Moi la maman Jeannette, Bakista n'a pas pendré que Zipame. Nalina yo komo. Nasi na fongo la mote ma okota ovana na kiti ya bon kondi na yo Bakista. Chéri vana na mwende na yo, na katia mote ma na la king, vana na mwende na yo, mama ya vana na ma. Yo moko yebi, soko leli na lela kana yo ye. Yo moko yebi, soko sepeli to sepela ke longo. Atana Bible ko mama moninga malama boya kama ya misa moninga tanga.
Aïe, on chante pas nous, Claudia Bakista Black Pearl la queen. La mama des symphonies chantelle et Saint Manu le prince britannique, le fils du king. Joyeux anniversaire.
Vroom.
Morceau est lourd, mais il est trop court. En fait, essaye de rajouter 2-3 mesures comme ça on danse bien. 1, 2, 3, go!
La folie.
fulwa masanga aya ela kombi mwa desa yo
mama Cécile Aombo Belinda Bakisa Joy Bakisa Stéphane Kézi Jean-Dédier Kézi Kéliane Carla Kézi Megan Kabassé Yasmine Moukalenga et Serge Maléa Biou Yann la Précieuse Esther Aziza Rodriguez la bango solo yeah. Gino Caboret d'une grand frère exceptionnel okay.
Folie d'amour à Bibiris et n'a quitté Taïsi elle fait pas malin chassari pas la bastos
que la concurrence esquise mon savoir
Allez, sois, l'eau, papier, l'eau, papier, pas moussa, si professeur Aleka Zadi.
Yé, yé de, yo.
Balobi yé, yé, yé de, yo. Ngai na komi na nga zolo e na zoto. Ngai na komi na nga zolo e na zoto. Tuna yo kako tika mono to aria kana mesa yo kaka solo. Nengole mwe zini bamba na bali e la kanga ina yo kana nsangwe na zolela.
Le banquier le plus célèbre.
Le bon quartier, Boukani, Manoko, Bele, Laka, Pesa, Senso, Tomoko. Analeli, Pesa, Bolino, Missy, a déception, Poupanza, Monte, Mateo, Kelana,
Mou. Et le connine, Kangami, Nibosso,
et le côté,
et le côté. Et le connine, Kangami, Nasma, et le côté. Allez, sois moi, Loko ta papier, Loko ta papier, Pangoussa, Loko ta papier, Loko ta papier, Pangoussa, ah, allez, Pangoussa. Mbara de Saint-Ouen.
Mama, eh, bonga na tamwa selote. Marie basina leke bazo tumango. Ako kite telina sima, souci a mokana ye. Abo mwana li bamba mwa yo songe lamba.
Mon général, Jean-Luc, Gina Yav.
Ako kona tango yo kala baza la kyo transmette message na mouna lopole.
Jano lo mata.
Yo ke iso ki babo yo bima beta lopole. Nako fakata.
Kilo yo yanse Bila komi bale na mi bale
Mwasi na mo bali
Nanimi matea ya vapoti bangai Talakabi bisika yo kotia lokolo giste tosaka mikolo fungola matoi yoka mwana balakisa mosapi abongaka te Alexis Bivare, Ostrakato Nadoudou, Manasse Solene,
Kwasina Mobali, Koki,
Djeyam Bombo Diazo Yato, Bibi
Chapembe Noyamino,
Bangala,
Etina Moli Momo Santu, Potolinga Nabo,
Yaroje Tota, Se,
Oh, Banabala Kisabile Moya Bobo.
Robert Krulwich, co-host of Radio Lab. You know the show. It's about big ideas and people who like, well, are just curious for even 58 minutes. You know, those kind of people. Then you can go lie down. But if you're that kind of person, join us for Radio Lab on Wednesdays at 1 p.m. on WRIR, Richmond Independent Radio, 97.3 FM and WRIR.org.
And you're listening to Ambiance Congo on WRIRLP 97.3 FM Richmond, coming to you every other Sunday. Look for Greybeard and the Other Black Music in this time slot next week. He plays exactly that, the Other Black Music you don't get to hear anywhere else but right here on WRIR. He's got an encyclopedic knowledge of black music from all around the world, stuff from even from this country that you've probably never heard before. Love that program. Always look forward to it. He'll be joining me in about 15, 14 minutes for 2 hours of African, Latin, and Caribbean music right here on the Motherland Influence, coming up after Ambiance Congo. That last track was Le Rayoma's Pompa Pompa, the reincarnation of the band La Nouvelle Génération de la République Démocratique, 2013 CD called Badaboom. We heard the song called Lelo. Before that, Werason from his 2015 CD Sans Poteau, we heard the song called Mulungudi. And before that, going out to my good friend Minu and his lovely wife Ebi, we heard Queen, that's for you Ebi, from the group from Fabregas de Métis Noir, from his new CD Cible Mise à Jour Volume 1. And I'm honored to say that my friend Minu says that I am known in his family as the historian Mundele, or the white guy historian, because I keep Congolese music alive. And I really appreciate that. I'm very honored to hear that from my good friend Minu. And let's see, coming up next. Let's see, I've lost track of what I'm doing. Oh, yeah, coming up next, we're going to hear some music. We're going to go back in time and hear from Serge Kiambukuta, from his LP called Tempted du Desert from 1993. Going to hear a song about lost love, Amour Perdu, from Serge Kiambukuta.
Chantini, Asitoué, Mermassé, Evelyne Gongolo, Boyoka Filmo.
Nananina Lotina Canisi Realité,
Mayata,
Sali Confusion, Tongo et Taniba Parabane Koyali Botato Sangani Tolobito Balaye,
Yatilan,
Nananina Lotina Canisi Realité, Bongo et Potimo. Tongo e taniba para bande koya libotato sangani tulubito balaye
Riviera
Mokolo ya libana
Yokalika
Maju Naziri e kozela
Ayete
Lachi Mokolo ya nako ya zame
Eko
Bema Naziri e kozela
Ayete
Antio de Bristel Mokolo ya libana
Yokalika Mokolo
Monsieur
propre
Ayete
Black look, chez Papi Kanza, Mandiango.
De Bruxelles, maître. Maître Fidel Louvengika.
Naleli na motema koka na samwe na motema mujo kaka pona yo ngaina komiko sambela. Sili koloraye, kaina komimo Kristo. Kakampona yo, naina komiko tanga koron. Sili koloraye, naina komimo Kristo. Sita dire kaina komi musulman Ramadan.
Amore kanda mina mongo ngolo kora sene amisi.
Et bien entendu, ça c'est du tamaris. Nouvelle formule.
Naimote madutu kandi
na kovanga.
Okay, I'm going to end up with a single from Franco and the Tout Puissant OK Jazz. I don't know what year it's from. It's called Casier Judiciaire, and it's on the ASL label. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence at 5.
Ma palais comico kufana katia ki sasao bandeko kirie. Et pas divorce, et pas séparation de corps. Nyon son ponanini bandeko nangai. Et pas divorce, et pas séparation de corps. Nyon son ponanini bandeko nangai.
likambo ya mabala wowo yeye Bamosu soko bala ponelengi akobala Bamosu soko bala ponelengi ya baninga Bamosu soko bala pona prestige ya kobala Bamosu soko bala pona kanda ya mwasi ya kala Mabala ekominde koka bwana Mabala ekominde koka bwana Mabala ekominde koka bwana Bona nini mabala ekomi koka bwana Mi bali balingi kaka poligami Balingi kaka basi mi bale Mi bali balingi kaka poligami Epa ya basi nde eko kate Bona nini toko lukandeli bala u Toko bala poto bota bana u Bana toko bota poba kola u Simana yango toko swandeli bota u Sikoyo ekomi kaka poligami Basi bakomi oboya mabala u Mabala ekomi nde koka bwana Mabala ekomi nde koka bwana Mosusu akobala mwana ya moto ya mbongo Soki tata na ye akufi ya profite na sima Mosusu akobala mpo azwa kasie judiciaire Po aluka makambo nini ya lingi Mosusu akobala mpo bamatisa ye mbongo na mosala Mpo alinga sima kosa mwasi Mosusu akobala mpo nerengi akobala u Mosusu akobala mpo alembi bilugu ya bandumba Mosusu akobala mpo alingi kandate Alingi bapesa kaye binoko na mesa Mosusu akobala mpo alingi kobala bandeko Abota bana basa la fami Mabala ekomi nde koka bwana Mabala ekomi nde koka bwana
Mama, mbona nini ozali kolela Baboyo